This is DJ Fingers.
Banana, nina leo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaipangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banana, si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banana, si
easy.
Banana, nina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banana, si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banana, si upandana.
Mwadi pala na zinyama nika ni kondonyo. Nikidungi nimepaka neta choma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikipiti kinyana zipeleka soko. Ando tapo machapo mbake towe toto. Pigo finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofta na piga koto. San pigwa ranof kupaka na joto.
Banana, nina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda si upandana.
Fingers
Shandana, kani mlena inapidia weke lawama. Toka tekeche kimbanga basi ulala. Toto yako ye kifiti na ikulala. Underwater na kwamia shaitangaza. Na kwamia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani.
Banana, nina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda si upandana.
Pate meti yako lead bila kupata wafist wanza. Pate meti yako lead bila pleti yako lead bila. Pate meti yako lead bila kupata wafist wanza. Kenza stories za matapatapa nani ya buu. Nola kundania kundania mbaka kesha. Tinguna nadaisha mbako bigi kame pewa. Dona na dadi andai ura ura don don. Dona na changi anguai uya uya don don. Lapo na kazi anguai uya uya don don.
Banana, nina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda si upandana. Banana, nina ayo basi tunabakana. Hapo takana, hapo takana.
Let me turn your makeup up my rooms like a ball. Make me king get a tall and tough like a wall. You a pretty girl, this a bad man a call. Make you fly high like a murder drop down a tall. Hey, tell your body good on it a mad move. Hey, tick for me, back it up on me. Hey, tick for me, hey, tick for me, hey, tick for me. Back it up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey,
anything else I do it gladly.
Askari moja tuzungu kukutana naye wapi hapa. Askari polisi alikuwa na bunduki naye alikimbia. Tukiongoza spiti naye anaongeza.
So much shit.
Let me turn your makeup up my bunks like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl, this a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down a tall. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick for me, back it up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey,
anything miss I do it gladly.
New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda.
Ingi nani ya goro, alafo kuwe solo. Kwenye kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. Na mimboko, mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na nadundosa. Pale down, kudundosa.
Kenyo wejibeba nga miudai, miudai. Miupenda na benda chako. Kwenye ucheza nga miudai, miudai. Miupenda na benda. Figure fire, nani dangerous. Miudai, miudai. Miupenda na benda. Fanya
venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda 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 na penda
DJ Fingers.
Mukamba, mulei mukamba Nikamambanga vile nimewa samba Nimewa kumba, nimewaweka bamba Nikanda, kumalizia madawa kwenye kanda Kama nibaya, nibaya basi niblanda Kuoka fiti sana choku piga pamba Nasikelele basi nasikujigamba Asanta vile wanavunjika kwenye kanda Akina Rosina na akina Yolanda Cheza kudele muka chini na kupanda Vile unacheza uko fiti umeweza Yoyo nzuru mepecheza weni wale jowa chanta Take it down luo, take it down luo Mudogo dogo take it down low Take it down low, take it down low Cheza kidogo take it down low Mudogo, mudogo Mudogo dogo tingi kamo dogo Mudogo, mudogo
My boy
Mudogo dogo tingi kamo dogo
Ni nai boy si mudu mudogo Nili rogwa na pesa sitaki musoto Wezi nipata kwa traki kama si moto Niko jona toto fani tuko dogo dogo So take it down low, ushajua what it is Usijali mami wendio nomini Nimekafunga nimekapiga loko Ile kitu mina denika kiss mutoko
Tenge kaka unapenda kutengeka Tenge kaka unajua kutengeka Tenge kaka kila mtu kutengeka Tenge kafiti sana kutengeka
Kuru kushikara kashakuru kukuku Nini lango limeniko mika kutu Nimenishika nine sema tuka tutu Karibia chapter na nipige mabutu Nizungushie wendo nzungushie wa Nzungushie wendo nzungushie wa Nzungushie wendo nzungushie wa Nzungushie wendo nzungushie wa Ntakenye na wendo ntakenye raka Ntakenye na wendo ntakenye raka Ntakenye na wendo ntakenye raka Ntakenye na wendo ntakenye raka
Chibobo wangu Mwodari wangu Chibobo wangu Mwodari wangu Siwezi kukatana kupenda na bado na amini Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza Kukutext banda ndole kuwa ni mablanda Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda Ulinipenda mi ata kulika jana Ata ulize mi siwezi kukukana Ulinipenda vile toki manga chapodondo Wakati sina doli kibishana na kamongo Tony ukipita na maboy wana dance Nazidi kuwa landa ndo iweze kuwa pain Siwezi kukupima we siyo mama pima Itabidi ni kubebe tu kabegani Siwezi kukupima we siyo mama pima Itabidi ni kubebe tu kabegani
Kurugu shukara kash, kurugu shukara kash, kurugu shukara kash Kurugu shukara kash, kurugu shukara kash, kurugu shukara kash Kurugu kung 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 Sani lako lime niko mika kutu Imenishika nine sema tumatutu Karibia chapter na nipige mabutu Nizungushie wendo, nzungushie wa Nzungushie wendo, nzungushie wa Nzungushie wendo, nzungushie wa Nzungushie wendo, nzungushie wa Ntakenye na wendo, ntakenye raka Ntakenye na wendo, ntakenye raka Ntakenye na wendo, ntakenye raka Ntakenye na wendo, ntakenye raka
I want your boy with the ghetto loving It's my dear that you say you be wanting Ntakenye, ntakenye Say you be wanting Ntakenye, ntakenye Ntakenye, ntakenye Nita Kenya, nita Kenya, nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I'll be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I'll be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy, holy, toto nika holy. Nika doli doli toto nika doli Nime chizi with your love situezi Niko stendi kulipoti juu ya wizi Moyo wangu ukalawa na misizi Pezi lambu ukalipa nukalawa
Tunacheza game bubu.
Ati game joni bubu, napiga joki spoti ni kichomesha kinduku. Nadunga dima spoti simna cheki ni naluku. Napiga dewa safi na mistari za kizungu. Napiga bus manze konza brida joni nduku. Najaa gas manze kama fuel ndani ya tuku. Na speed bus na maniga cheki konza luku. Nangeusia kwa oni nyonya bado joko dudu. Relax, piga moshi mbili josi mbulu. Ni bus bila dis cheki sinanga machungu. Mtapiga joki lele mkidei joni juju. Navupa joa bebe wakisikia game ni bubu. Cheki, achi sare za dogi londa ipo nda kiunuku, miguwe kajunda ipiga kiutundu. Na kadem ni husu zimkula dina njuku. Yeah, yeah, au siyo check.
Bubu, cheza game bubu.
Easy.
Bubu, cheza game bubu.
Waka waka.
Bubu, yo, cheza game bubu.
Bazenga.
Bubu, tunacheza game bubu.
Game ni bubu, ukiweza nyonga nduru. Bazenga jina bigi na lipangadi ushuru. Mana big man bazuna katululu. Denje ina minje lakini haikosi bluetooth. Kutuma vida sizi cheza kwa kwambulu. Zakina Mia Khalifa na wale new school. Kabla mechi konza ndakufu wanjumu. Nyap matishan breeder mini guru. So basi wine baby wa wakwa. We basi wine ukiromboso na nichocha. Kila design na warazi tunawatoka. Tunaga time na mafala warudi ocha. Si waresign, neza fika bei junaweza. Maziwa iko kwa sasa zero pressure. Mishinda galab kama Professor na Dexter. Uliza hata itwa na kushonani Fadela.
Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu.
This is DJ Fingers.
Kana rada na wapili kana rieng. Kama au na rada mze ya beli sharieng. Hapa ni kusakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, straight for the lock it up.
Ipige step, juna penda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwe weni sugu. Mango soku wa udai weni ndugu. Kuja kwangu wakidai njugu. Security nyati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za waras wakibanshada. Niko pin na kichimbi kani ngale hata. Christoph Ragada ndani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na bifuata ni uwa. Zimeshika na bifuata ni uwa. Kwa the ring huyo kuna chakua. Sikilia
Me pilla cuando me matuta.
Kaka ni kudare tukikata kakota. Saiti masele mashida ni kutoa. Busha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Buzz kubuff, mina chief kif tu. Madenge, wanajipa, wanalia tutu. Wakidance ni matembe juu. Na manyozi kwa sete za kigwava tu. Ni barenga kikam ni ma 6 inch juu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut, na ngoja kutu ikama. Tanova haswa, wairimu wanja frida. Na kemba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa. Wairimu changama, buda mbwese dakar. Wananitaras kwa sababu mihubani. Wakiwasha dust, na city carpet. Kini babam, tutakula rumba ham. Na ajeda zikikam, itabaki dunda. Nitakemba, nitashika, nitafinya ah. Nakajaba kakishika, toa nguo, wacha hizo ah.
Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza.
Tumenga.
Acha katambe, katambe sana. Songi yangu nimejipenda de kutoa loki. Cheki yule pale, pale. Akiweza si unajua vile si ufanya. Acha katambe, katambe. Baby girl, weinama nionesho lichopeo. Siku mingi nimedai kuko. Lakini sijapata chance yako. Acha nizame, nizame.
Wapi?
Washa ziwake, ziwake.
Nini?
Acha zibambe, tubambu.
Lazima.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata kakota. Saito na sele mashida ni kutoka. Pusha juju.
Nukata makale. Naongeza na bale. Kanina maganje. Juni kwa quarantine. Kwara, quarantine. Kwara, quarantine. Kwara, quarantine. Kwara, quarantine.
Eh, Wuhan kulikuwa na corona. Tukaisunda kwa mogoka dunda. Tukacheza tuna distance dunda. Tukacheza tuna di ya utoboa. Kame futa koro ni umocho. Kame dunga polo budango. Pota toka ndongo kumdondo. Taku dunga jongo.
Nukata makale. Naongeza na bale. Kanina maganje. Juniko quarantine. Kwara quarantine. Kwara.
Hati hati mini shabonga, nishabonga na ganji ni madola. Madola funani ni customer. Uyo jomi sitaki na chomoka. Chutoto yako na kaniga. Hey, wangu ka vanilla. Hey, yata bila filter. Hey, bado ni malkia. Ia, ia.
Msho achore salo na kazi dikinyozi. Naende atae ya punguzi wengozi. Chumvi kilalo na kazi dikinyozi. Salo na kazi dikinyozi, yeah. Msho achore salo na kazi dikinyozi. Kilantu pika na machozi. Kwili kibanyo ndo isa tukonozi. Musa unamgoti aje buda. Uwa jama na jibuni aje bazeng. Tuko walevi na bado kui msupa. Anazengi agents jona katu buda.
Ati ati mi nishabonga, nishabonga na ganji ni mandola. Mandola fanandi ni kalwama. Uye jombi sidaki na chonga kanyo kakaroka.
Jege day on the beat. Kupa kuchupa, kupa kuchupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, kupa kwa pupa. Mimi na kipaji na jom na bambika.
Only one yellow, I know. Only one yellow, I know.
Jege day on the beat. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pupa. Mini na kipaji na drum na bambika. Kama nili the guni, pato mepika. Kama weni my guni, pato mekisha. Sura za mababu, mazezi na chisha. Na kama wezi moni, jadili na pisha. Ikus inatupa, siyezi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru, bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Atukia mini mungu, bado uta daddy. Hii ndo ufala ilfanya sigeo zangi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Pigia hiyo shasha, dizina lipuka. Tuta moro sash, cheze nae kaboka. Uga moro dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako, joa inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chatisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji, na jomla pamika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Lakini mauru bila katapila baby. Ukondede na yo ma. 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 Mazejo ni noma. Nataka nikushike, nikushike kama homa. Full stop, non stop, bila atakoma. Kama ni noma, yute basi noma ngoma. Kama ni ngoma, noma, yute basi noma. Only one dealer wakicheki wanakonda. Only big things, only shika anakonda. Nina washa koro na mambanga mina bonda. Nina cheza solo, nina right ya nadonda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga. Kama, kama, kama ni mesonga. Usidunge black blue, black joto. Wana piga nilu, nimeshinda loto. Wanasikia wivu, nimeshika toto. Na akienda chini, usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na pipa, jina
na jisi jali ya darangi ni hakima. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jisi jali ya darangi ni hakima. Bado gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapanga jutina. Chapa ni chapanga jutina. Na niki chapa ni chapanga jutina. Chapa ni chapanga jutina.
Teki nana na nina ni otero. Teki dana dandia kambie pero. Kanikus nataka nkambie shiro. Na shiro ana nishwa na mashiro. Tiki dhia tiki dhia tiki diawana tiki dia tiki dia tiki diawana tiki dia tiki dia tiki diawana rozi kishikanga changa wana
nasijali atarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva na jisijali atarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapanga jutina chapa ni chapanga jutina na nikichapa ni chapanga jutina chapa ni chapanga jutina
pika pika ringa lima lima piga mimba jimba Kimba pima, vimba vimba, lima Simba zima, simba ringa Bumpa, vimba dinga, mzinga kinda Dinda, wako pinga, vanga manga Shada, nyanyandaka, uneza lamba Bamba,
wawusaka,
chimba chimba Zika, bananana
Nana sijali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Nana sijali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Nikichapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina Nana nikichapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina
Popo ya kondika una ya kawa Safisha rungwa lafu maliza na madawa Usishike tire na manjoti we nawa Kula kula sali ya chura kula sali ya swala Leo stoki mbata leo shangi na nga Pongi yezi isha na ichapa lala Adi mwage mala ukichoka lala Nikundaka lala na wavua kumbe nanga zimepara
Jusi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jusi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Nikichapa ni chapa nga jutina Chapa ni chapa nga jutina Nikichapa ni chapa nga jutina
Matako, Matako,
Matako,
Matako,
Matako, Matako,
Instagram gyrate. Sideways, let me see you move sideways. Rock it on the floor, I don't care if you shy, wait. By the way, got your way, got your way.
Let's go, let's go.
This is DJ Fingers.
It's your boy Madra. Hey, hey, the boy please.
Fingers.
Yeah. Let me turn around, let me see that.
Mataco.
Instagram gyrate, sideways, let me see you moving sideways. Rock it on the floor, I don't care if you shy, wait. By the way, got your bae, yeah, she nasty. See the way she drop it on the floor kwenye party. Na kila mtu anataka ampate. Mafisi nyuma yake wamengoja tu wakate. Cause, akikuinamia hiyo ni yako. Mkono kwenye floor, he bash, see ya mamako. Damn, I love the way you turn around. And I got married, so I'm the loudest nigga all around. So move it like you giving it for charity. Yeah, I know you think my move closer, I need clarity. Taco, let me see your ass up. Konzo lele hema wa Mombasa. Mataco.
Geukia mwenzako.
You're ready.
Saka ule manzi akona matako. Siko kujona fika leo. Pia tutundo sito intaribu maineo. Where you from, Kitengela ama Umo? Shaky shaky gal, gal, I like the way you clap that. I'm from a city where kila kona ziko. M-A-T-A-K-O, hola eh. Wow, big booty, fat booty, and a teeny shaky booby. Kula spinky, how you doing? Yeka mikono akimbo. Nasuke weni poko. Nama adi chini, baby, show me your matako. Show me your matako. I can see it over there in the mini though. Yeah, Indian national anthem. Baby, turn around, let me see that.
Mataco.
Kuna
vile kameiva na cheza mbao mbao. Hii mchezo ya sativa kwa pori ni mada. Minateka tumaitiva na vile kame mbao. Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao. Kumitisa na ruka mbao mbao. Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao. Kumitisa na ruka mbao mbao. Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao.
Nipe mulu ni mteke tuke jana mini noki. Sema koki kunitaza kwa tight kama rules. Za mituki bila tuki teki mwanya. Niki kona roigo. Ngiite kitura teki tura. Majita fauna ni die. Natembea na magoti zmeripoti. Shika kodi shika kodi. Nipe pesa weitisha na tisha vita nani. Mekafunga kumedoka kila mtu mbili mbili ni metamu.
Bali niko labda dori joy to enjoy. Tiju na meza gama shimo sote na yo. Cheki busy kifasho kidunga mina. Nakata danger, utapata niko skodi orosho na mbugi genje. Na chantiki makoro tukidandi ya mamwere. Sike venye na temi kijipa budi na chuna. Na shiga ni banju kistingu za kukuna kuna. Ndo mana mini pin.
Kuna vile kame iva na cheza mbao mbao. Hii mchezo ya sativa kwa pori ni mada. Minateka tumaidiva na vile kame mbao. Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao. Kumitisa na ruka mbao mbao. Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao. Kumitisa na ruka mbao mbao. Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao.
Moja side ingine azi wake mbili mbili. Size niki slim kikoro skizia mawili. Mbao mbao adisi azi wake kwa wingi. Nilichujwa na kada joku sedu wa kidibi. Nyaru kurol kuwa fungia kwa ziki. Miku waka kirimba tangu shule ya msingi. Makuro kwenye ngeta obote kuwa digi. Downtown, uptown, hadi area jiji.
Utekova wajue sindo shada. Sezi kuita ras jo bila nati. Seti kola request ya kishada. Mana go hard adi mtabuaya. Cash money lock fisa na magwanda. Come slow Friday ni menyanya. Napiga juga ni washike za kinai. Toka kilet wa meze uyu.
Kuna vile kame iva na cheza mbao mbao. Mchezo ya sativa kwa pori imada. Minateka kumaitiva na vile kame mbao. Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao. Kumitisa na ruka mbao mbao. Nimetoka
na na kutisa na kamba
Katatenje, 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 katatenje,
lamba lolo bado.
Tom them, Tom them, Tom them.
Interno, yano man bling bling.
Katatenje, 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 katatenje.
Lamba lolo bado. Watoto, watoto, na tumekuja tuki mangoto. Tumedunga bado mangoto. Sport pesa kushina ndoto.
Sini majua hao watoto. Sandi bado, mambodo. Kana shika na msototo. Cheki keja ipige koto. Pisa mboto si uita foto. Tumepiga maluku moto. Ukini dai ni sake geto. Kama vibes mpate potmo.
Katatenje,
katatenje, katatenje, katatenje, katatenje, katatenje.
Ukicheki kuna watoto,
watoto,
wamebeba mahaga nono,
nono,
wamekuja kusaka lolo,
lolo.
Cheki juu na siku na joto,
waka.
Ukishin nyaruku la mbosho,
mbosho.
Katatenje ni chuma moto,
moto.
Tumekill ata na washosho,
washosho.
Kinta sejo iano, ongeza nduati bado ni moto.
Katatenje siyo mchezo, tunakemea hadi mapepo. Kauna ngori tupate geto, kani nduati kwa ni maneno. Hawa mazuzu hawana lebo, watajuaje sindo kunego. Kwenye lyrics na mamboto. Katatenje wacha mudomo. Katatenje, 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 katatenje.
Katatenje ndio mtindo, tumekuja tukiwa rido. Una mdomo na uko single, cheza chini wacha maringo. Shika nare washa kikolo, atutambui tabia za kingono. Kama umeshindwa na hii maneno, tafuta Bible ukule neno.
Katatenje, 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 katatenje.
Chara saba ndo tupigwe foto. Kawe dhani basi achana nayo. Nome hivo na kuita mama yo. Katatenje.
Manager, winter, fota. Nilihama mta, squeezy na ishi kwa ba. Nilihama mta, squeezy na ishi kwa ba.
Niko majewa na chizuki nikiroga. Na joto na peya na manzia kwa nataka tena.
kuja nataka gambi ni mpande. You say magona ringa no pigia geti fin. Mini buzz, muiza ya gai na ti. Mini buzz, na si ya ti ni mini buzz. Umo maika ndani, na kami mekubamba ruka na si. Mini
bazu, bazu, big buggy benda. Bazu, bazu, najua unaipenda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga. Bazu, bazu, big buggy benda. Bazu, bazu, najua unaipenda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga.
Sare jose nje, Suzana apatikani. Mupenda vitu nona, mupenda nga mamomo. Mucheza nga nazo, nikana cheza kalongo. Ati Escobar na dawa na madu. Nikatuto kamela, bajone kakanda kape. Sinikalia mnanyonganga pale live. Akituwa kala, tunika shamba lola. Zima ndakalima, nikapande to be fine. Jistingoni za mau.
Bazu, bazu, bingo kipenda. Bazu, bazu, najua unaipenda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga. Bazu, bazu, bingo kipenda. Bazu, bazu, najua unaipenda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga.
Kame muo, kame pandisi ya dera. Leo gizmi najua ndaigwera. Kushainisha nina ala madirengwa. Misi wezi joku swipe kasi ndenga. Ground na reju mchezo ni UEFA. Riang fisa ni kuslet kuteleza. Kameoga kamkupa kameweza. Iyo pungi mindo niko na manjeka.
Bazu, bazu, tumbo kipenda. Bazu, bazu, natuwa unaipenda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga.
Moshi papas mina unguza. Akisle kipongi na gezanga punguza. Nakani mtoto wa mati yangi nitachunguza. Niko riet, niko riang, niko liet, niko tiang suku. Wa tek, wa ses, wa top. Hakuna uba ima ya kwa ndatuk.
Moga vibrate, tega kama
tu Amatana ni manoko ka finale Na wanga wasi pongi kango nani Miwa bubu sana sana kanko kazi Tayari wana dati mili mpane na ango shira
Kuna wanda lona duda hatu kizma salute Lewe mungi kiko ni just like a pizza Hata sijui haruswa mana lava tattoo Mana go pezi plana go down for two
Sini utatangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga Yuta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga Data tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga Yuta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga
One man jo kikolo makivela na ban Ten times mugambani vile brain ina run I'm so sick kuskin kani mekonteka to side Kioneka kongu ni mekidinda na siki wachi side Changu nienze kifanya kazi round yini na bright Bang bang nika nika muona rebel design News beat pole pole nina toka vika Zero zero zinda jina moro kau niko ha
Yuta tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga Yuta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga Data tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga Yuta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga
The way she swinging for real I had to squeeze in for miss Nakashon mea mabamba bas let's call it a deal Nataka de maja chilia kama tarbo na ni maliku na nguendo si waga na
hizo nyaro
Si ako, blessed na haga minko Blessed na shada maboy, festing kwa jaba minko Chasing mabamba bas batika ni kanya gendo pia wopate tangaza
Na taran vitu safi ya pana leta takataka shada shada daily happy Mia panenda gwara gwara na musafisha vifiti na cha watoi wa kigwara Na cha watoi wa kigwara
Si tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga Yuta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga Nata tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga Yuta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam Ambia mapeste zoko vile mukanyaga
Ni birthday ni party ni yako Na maji tunakata juu yako Makuki na makeki ni zako Wake up tunakaro pita
She is DJ Fingers.
Ni birthday ni party ni yako Na maji tunakata juu yako Makuki na makeki ni zako Wake up tunakaro pitanga ukikata Kata, kata kere tu kata Kata usiogope Leo tunapate watu okote Kata, kata, kata kere tu kata Kata usiogope Leo tunapate watu okote
Leo, leo, leo ni leo leo Ile siku dudu kiuka kipepeo Ile siku pako sumu na kibembeo Ile siku hadi kukisi uweka mwa Nina doza kutro for me how how Throw for me how how Nina doza kutro Nina doza kutro Wake up meow meow Nina doza kutro 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 for me how how Mr. Loku Loku swage kibao wow Sema sone mangira matao tao If you bash make a wish blow hiyo kano
Nimekam na zawadi kila aina Makolona makladi za designer Kabla tuende bash kwanza tuende dyna Machapu na chipu na teko za kichina Alafu leo dunga zile zinabana Zenye mafisi wakiona yes bana Alafu tiktoki dogo siyo sana Mwambia lekuza tumesema sana sana
Ni birthday ni party ni yako Na maji tunakata juu yako Makuki na makeki ni zako Wake up tunakaro pitanga ukikata Kata, kata kere tu kata Kata usiogope Leo tunapate watu okote Kata, kata Kata kere tu kata Kata usiogope Leo tunapate watu okote
Kere tu gani keki kata Nakupata party umedunga bata Unakata maji we ni drunken master Kiuno supageti na mimi ni pasta Gedheri ya meri wanyeri Sherehe na njeri ndumberi Puliza candle wishy come true
Nimekam kimangoto Sikishika na koma kiroboto Na mzinga misi bai misi msoto Kaningori sijajaju ya toto Wanapiga mboto matata kwa mta Na shinda loto na bado nakata Leta champagne na chupo za belea Bufo mpara roo leo tunaogelea
Ni birthday ni party ni yako Na maji tunakata ji yako Makuki na makeki ni zako Wake up tunakaro
Beat Excuse me
za mamoti ni wagenge, hawa masosi ni wagenge.
Yo, high grade
Coco coffee my shit.
Nah, house of badass
Mavo on the beat.
Sikiza mamoti ni wagenge, hawa masosi ni wagenge, wa mama wa bloti ni wagenge, yani zote mboki za wagenge. Sikiza mamoti ni wagenge, hawa masosi ni wagenge, wa mama wa bloti ni wagenge, yani zote mboki za wagenge.
Genge yo madare ni wagenge, Mika tune nimejawa na ugenge, Kabaloon kwenye kewa kama ndege. Genge turn to the world vile wanna die, genge turn to the world paka kwa mandai. Comrade muna rada history, choche zota weza na mbugi ya madola. Why not ndiyo bezu tani hala.
Sikiza mamoti ni wa genge, hawa masoshi ni wa genge, wa mama wa bloti ni wa genge, yani zote mbugi za wa genge. Sikiza mamoti ni wa genge, hawa masoshi ni wa genge, wa mama wa bloti ni wa genge, yani zote mbugi za wa genge.
Mana riga adi best, 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 dance all artists, mina sema every day. Sikia ni kueleze, place nimetoka bi, sikia ni kueleze, nimetoka very far. Mana riga adi best, 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 dance all artists, mina sema every day. Sikia ni kueleze, place nimetoka bis, sikia ni kueleze, nimetoka very far, so wacha hii safari yangu bado yendele. Usiwahi kufaro, kila siku ndugu yangu tazama anga mbele. My fans na washo, thanks kwa kunipenda, mina appreciate. Baba yao number one, na waroka na maflow, tena moto kwa hige. Dance all na release, kwa lugha ya mta, inaitwa ngasheng. Ujani rada atimi, ni manariga baba yao, mi ndio legend. Na my fans wameti, mi history zangu moto hao wameti. Na ma fans wameti, mistari zangu moto hao wameti. Ati mi nina kill, dance all music, mana riga mimi nina kill. Na kama we huni feel, pole ndugu yangu na mimi sina chuki. Kila kitu ni bidi utafiko na podai, wewe tia bidi. Mana riga adi best, mana riga adi best, mana riga adi best, dance all artists, mina sema every day.
Big up, you're the rap farmer, them call you doctor, you got the work. And when you step on this stage, haters get parents weird, break them eardrums like
Rada, Safi, Rada, Safi. Kana chukuto za kubali, kiro, Safi. Kani babu na wapiga, babu chafu. Kwa rap ya zonja studio, wale wa chafu. Rada, Safi, Rada, Safi. Kani majuku na kubali, kiro, Safi. Kani babu na wapiga, babu chafu. Kwa rap ya zonja ya studio, wale wa chafu.
Rapi uloma, eta udandia. Kwani mindo topic, hila mtu ataongelea. Nikishika mic, lazima maeta wataema. Kwa rap mindo striker, top scorer on the game. Alijaribu kunidisa, jindo ni make fame. Zingine ni matuzi, rilikali miu make sense. Kani zoze nimepiga, nimepita rap test. Walilia mindo ajizu kwa rap, ade wako underage. Kwa rap niko safe, juwa telele nishawa left. Sindano miu flow, kwa rap nisha grow. Rap zao zina rula, zimbulika kama city lighter. Kama zangu idak, bagi cheki DJ lighter. Kwa rap mindo boss, nirelatu bado tijawasha kisiga. Maeta ndio lighter. Wana gwen kaza kuchema, wezi nacha on kama eater. Nisi photocopy, mini vitu origi, mindo taba mindo printer. Na discover then, wana nifollow kama Twitter. Misai na flow, inanara na bass na tutor. Hadem napenda wa black, pia wale wa lighter.
Rada, Safi, Rada, Safi. Kana chuto cha kubali, kiro, Safi. Kani babu na wabiga, babu chafu. Kwa rambia zonja ya sindro, wale wa chafu. Rada, Safi, Rada, 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 Rada.
Hi guys, one more.
Naughty boy, in your corner.
What's up?
Baby, go down, 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 down. Baby, want it more like
oh, niko single, excuse me.
Hi girl, want it more?
Naughty boy, when you gonna?
What's up? Sitting God and I'm trying to dance and baby want it more?
I'm Nico single, excuse me.
Excuse me, I'm gonna damn my money, I'm gonna come with the people to do Nico simple. Take it easy, my damn con your breeze, in a dance con your mean, you do a mini cheese. Baby, this it is, in a pen that he's a dimple.
You know my sir.
I'm a journey to bay, now where you fuck a bay.
Puja cap, puja hey, but it ain't any gay.
Me do not keep my pants on top, on the top, boom, pat, on top.
What's a maringo?
Maringo.
What's a maringo?
Maringo.
What's a maringo?
Maringo.
Little baby, what's a maringo?
Maringo. Maringo. Maringo.
This is DJ Fingers.